pensamiento lo yango nanawe
Nina
ngumkansa ngo uyangibona na Nina ngumkansa ngo uyangibona na
Nina
ngumkansa ngo uyangibona wemfana Niyangbona bafana
Niyangbona
Ageni sise helu chai fazinike Azokuluma nakusibheke nelike Hambani osize helu tisha wentambo Azosichazela nakusibheke nelike Hambani osize lumsabu ngamazi Azokuluma nakusibheke nelike Engabompheka kanjani umkhulu Hayi khona, wayeseshisa kanjani Kanti ngabo ampheka kanjani lo mfana Hayi khona, wayesevutha kangaka Kanti ngabo ampheka kanjani umkhulu Wayeseshisa kanjani Khuluma ngwane, khuluma ngwane, khuluma bayabuza Niti khuluma ngwane, khuluma ngwane, khuluma bayabuza Ukhulume jaiva Ukhulume ngane kulume basabu
Ukhulume
ngane wampheka kanjani umkhulu
Ukhulume
ngane eseshisa kanjani
Ukhulume
ngane wampheka kanjani
Uyavukhulume
ukhulume
Uyavukhulume
kanti wamisa kanjani
Uyashisa
ukhulume Ukhulume
jaiva
kanti wafakazi
Kuluma,
kuluma, kuluma,
kuluma, kuluma,
kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma, kuluma,
Zotela, zongizwa ukuthi ngithini muva nje. Hey, what does it? Here are Telegala from SAPC 1 in Zanzi for show. Buzano. Likamele ihora lishaka lombili kusihlwa. Kophithizela zonke insizwe nentombi ezazikhona lapha. Hayibona ihlaka kancane inkunze bovumko kamhlongo yathi. Bacabanga ukuthi uyadlala umkanza labo mambovumane lapha. Lajabuli ihlamunye untaka umfakahlabisa. Wahluleka nokuyibamba uthandi umntakadalisa le ngakithi. Wathi classmate ngiyakubona lapha. Wamameza kakhulu uxolisana umfokambeje kwenza ngisho umuntu ongaphesheya komfula. Wathi ngisizeni. Onenamba kamqaza ake ngilekelele ngiyamdinga loya muntu hey uyangishola loya mbhenya uyangishola ngempela unegqoke yonke iblack seed akayifunayo egqoke yonke into akayithandayo ngasho ngathi impambe ngakho kudla umase kanti wenzeni mbhenya njanaka wajabula uzima umfana kabuthelezi ubeze ivuma umazi umfowathi ungophansi le emnambithi e-150 washaya umntozi omncane ubhuti umphendelwa wathi makazi uyishekelela ingoma uyibambela incane ngekhona engigceke emahleni ngathi kubo mzana ngiyinkonkoshele inja nethando wajabula usimphiwe umfokamagutho phansi le esigodini sasoyameni wesenkosi umzimela ayibona ishaya kancane ifoto endla mlenze phansi le mdlovane wajabula ufela kuye phansi le mbumbulo emahlabathini umgibe uyagaza inkosi yenjinga umfokavilakazi phansi le ekhudeni enkandla kwabaloyi ukugulengeza umfokajuba umlungisi umfokandlovu enquthe enondweni usikhala umfokamseleku phansi ebabanayo ugcina kwakhe umfokanguba unantosi umfokambanjwa phansi emzimkhulu kwelamabhana yagima kunethe umfokazuma emsinga kwanqamalala kwesenkosi umdlulu ukhathelo umfokamtawuli awu ntombi ntakakosi enyukasele emadadeni uphinze umfokanyata ejozini wamhlaba uyalinga wakhala uge umfokamapholoto wathi ye mkanta hhayi bengingazi-ke mina ukati ufuthela kanje ngengoma hawu ngathi mina futhi omdala luseludo ukhala bazawusiyela kulokhu-ke bafana bami ligcine kakhulu ifindo angazi ukuthi liyoqaqobani elikaqa kanjani angiyazi ngishaya ngonjiniyela abathathu 3 angazi noma niyangizwani ngithi 3 ngiphethe usicela umfokahlongwane isijoba sedikazi yey wayitshele kube umandla umfokahlongwane hhayi angazi ukuthi la bantu bakahlongwane kanti bachofachofa kanjani kanti ngithinta phi mina kwanjani nje nathinta kahle kangaka bafana kunjani bakunje lapho emangwaneni bese kuba umfana wentshele ubosile umfokasibiya phansi lepomoroni awu sotobe wathinta la mabhathini wathinta lapho mfowami thinta lapho ngibe nkinga entsha-ke kuloku njengoba iy'nkingani zazinda la kangabe nje intashake nami ngiyaqala ngiyibona ngiyazi ngithi ngishintshela umjeni umfokagcumisa akayishaya ibhesigidi ukuya ngokuzokwendlala wayese-ekusela-ke nje ujj umfokambuthuma ngekibhodi wathi ngiyafinisha ngilokhu ngikudle njalo madoda ngumkaso ngagolombongolo nesikhinci sami ngishona ngivumbuka wena wabona ma kwenziwa leya nto ovuba usinga kumuthi wentombi umfokancumane mina ngimbiza ngephukeshe wathatha inkosini yakhe wathi hayi khona mfowami wathi hayi khona wathi lokhu kuhamba kahle ma kuhamba kokubili namasonga akhala kahle ma ekhala ngamabili ngikida lapho wajabula uzimiphi madoda untombi zamadola umntakabiyela wathi hoha kubuka lapho mkaza ngiyakuzwa mina umemeze phezwenti abasazothukela usiphe umfokambatha wathi hayi khona wemkhaya zigwaqwathe ezingwaqwa azizwa ambona ehleka kancane ubabomncane ungiwengazi wayesesukuma uma khona umfokababa amadoda waphakamisa izandla zomili wathi hhayi kahle magwala msane ubaleka yikhindi yithi nje siyijabulele siyikhululekela akekho umuntu ozoshawa kodwa kayobhasobha ma usudakiwe ungadakelwa kuthina ngoba sokukhahlela umlomo wagiye umsiza ufokamncube phansi le mtubatuba wenkomo ongayixoshwa bathi isithutha senkuzi mathanda entanyeni wahleka kancane umoya omuhle umfokamthembu madoda ukikize wazwashelwa yizi ugogo wasekalomali umasikhwama egalibasi madoda ezikhumbi iguquza ngenhla komuzi lishilo wathi awubota ngoba umntana omntanami nje lo memeza laphana efikile ufakazi umfokaduma kude khona lapha ezizweni kuthe kusenjalo wayidedela ubikeli umfokamchuna ehamba nobingelela umntakambanza emsakazweni ukosi FM kusigiya ngengoma emini ilanga libalele lishisa abantu wajabula ngempela ubhuti ucabanga kangazenzisa umfokamabaso phansi le nqudu esilushane esigodini sasendwalane wathi mkhowami hhayi wangijabulisa mkhowami uyezwa kathi ikhahlela mkhwenyana sabe siyihlekela nje futhi sidlula lapho wagiya kwanqamba isibayi ubaba omncane ungafenisha udumo ziyophela ngoba kwaphela into kamambulu bafazana bala ikhaya ngathi ngondabeni
awaze kwasa singalelele ezinsuku siyengalelela amakati asevananje webhino malala nebhino webhino malala nebhino webhino
uqiliphambana namanye amaqili phansi komntu omkhulu egidle lathi hayi khona mfana wami thatha nali ihawu ovika wavuma ukudlala abanye abafana kazi sidlala abafana thina sidali lo saba khona ngifanele okubongwa nina bakwaduma kude nina bakwamgobo nina bakwanzimase nina bakwabuza edlamini ezinye zidla ebusuku nina bakwanonsolane abadla basola nina bakwamagagule besalimlome ezinkulungwane yokunibonga indlela enisikhulise ngayo kunzima isiyambili intombikazakwe madoda umacebisa wasephucana sibancane umdali ngendlela kweliphakade nawe andivuka nathi namhlanje sikhulile sizinsizwa nentombi siyabonga emsenzele bona kuyobongwa ngisho emazulwini ngiphuma emsinga wasenkosi umculu emadulaneni emkhuphula izalo mjavu lathwishi sikhwishi khwishi sendaba eyasuka phezulu emgezi yoshaphansi ethengela abantu bakule ndawo bathi asidlange enyama ebhaceni sinisho umakhamisa nomasidumela nganyamani wanamajuvana